ti qui si fashe nabi ibangamira kanari je watiteye ubwo nacumuraga nirehereje umuvumo wakaga n'urupfu nagize amahitamo mabi kandi ameza hari uwakongera kumamahirwe nakwisubiraho sinari nzuri bw'icyaha pe oya mbega kaga gatewe no guhitamo nabi mu buzima buri intambwe yose nteye sitara ku kibi ndavuga ndacumura nareba bikabuko nagerageza gukora icyiza ikibi kikananga imbere mwami mana ndananiwe ahasigaye nahawe urugamba nishoyemo sinzwe rugikubita mbanirira Wasezeraniye kuzabana nanjye kandi wabigaragaje ku musaraba uko wabangaga ibyanjye byahise byoroha nanjye umuzutse mpabwa kunesha igisigaye n'ukukwizera nuko kiri igitambo cyawe ngaho ndaje umbabarire usubizemo icyizere cy'ubuzima kuko ubwo mizigo nambandije kera ariko nyuma kwihangana nkomerere muri wowe ni ryo sengesho nsabira abagushikamyeho bose n'abaretyo mba bugufi wasezeraniye kuzabana nanjye kandi wabigaragaje ku musaraba uko wabangaga ibyanjye byahise byoroha nanjye umuzutse kunesha igisigaye n'ukukwizera nuko kiri igitambo cyawe ngaho ndaje umbabarire usubizemo icyizere cy'ubuzima kuko ubwo mizigo nambandije kera ariko nyuma kwihangana nkomerere muri wowe ni ryo sengesho nsabira abagushikamyeho bose
Nanyumuzute mabwa kunesha
igisigaye nukukwisera nuko kiri gitambo cyawe ngaho ndaje ngumbabarire usubize mikizere cy'ubuzima kuko kwa misigo nagandije kera ariko nyuma kwihangana nkomerere muri wowe nibyo sengesho nsabira abagushikamyeho bose nabaretse mbabugufi wasezeraniye kuzabana nanjye kandi wabigaragaje ku musaraba ubwo wabangaga ibyanjye byahise byoroha nanjye umuzutse mpabwa kunesha igisigaye nukukwizera nuko kiri igitambo cyawe ngaho ndaje ngumbabarire usubizemo icyizere cy'ubuzima kuko kwa misigo nagandije kera ariko nyuma kwihangana nkomerere muri wowe nibyo sengesho nsabira abagushikamyeho bose ngaho ndaje ngumbabarire usubizemo icyizere cy'ubuzima kuko kwa misigo nagandije kera ariko nyuma kwihangana nkomerere muri wowe nibyo sengesho nsabira abagushikamyeho bose.